kali jagala mbere nga kakongo akukwata kumukona byaddala mwana gwe nkwetaaga bulironi nana mpuliranga sanuka ate oba ne bwoŋŋamba nti tugende kuddiramu awo nti ye simbi ne bwe ziribanga zigaanye nimatiriraawo kisaka sikuzanyisa Just feel me, it's a windy, it's okay. Now take me, hey. Uno mukwano gwa mango, nyumirwa nyo uliro mpita enjo. Omana chusa no wongo, hey. Nyumirwa nimfu na ndimpo. Wagala nyamu nange tonegana. Omukwano gwa nge gwa manyi tonzimula. Okukwagala na kirisa, utwale kone muchikesa. Kumbuziza abanjagala no bafisa sikuzanyisa mana kwa sikubatisa sikuzanyisa nasima kwenye koma sikuzanyisa mana kwa sikubatisa sikuzanyisa nasima kwenye koma yekwe munanga siripegana love ya debt free tetwebanja.
Where you got it from? www.djericom.com.